kulanka ay qabistay yeesheen Frankishan Echoes kasta iday ayaa looga dalaha in lagu jeexjeexo isbeddelada siyaasadeed ee gobolka ku soo kordhay oo ay ugu horeeyso ka bixitaanka ay saddexda wadan ka baxeen daladan ay 15 dal ku jireen kadib kulan saacado qaatay oo ay albaabada isku xirteen Frankishan ayay Echoes sheegtay inay sii wadeyso dadaal ay ku doonayso inay wada hadal la gasho wadamada ka baxay ee Niger Mali iyo Burkina Faso laakiin Echoes waxa kale oo ay sheegtay in go'aanka ay wadamadaasi uga baxeen dalada uu cawaaqib xun ku yeelan karo wadamada ku buhoobay daladan iyo muwaadiniintooda Umar Cali Touray waa gudoomiyaha gudiga sare ee Echoes.
Indeed, while we were waiting and hoping to see more progress in the countries in
transition. Xilli aan sugeynayo oo aan rajo ka qabno inaan horumar ka sameyno xaaladda wadamada xilliga kala guurka ku jira ayaa mushkilado kaleeto oo isbiirsaday aan gurad gelinay. Inkastoo dadaalkeenna wadajirka ahi uu abuuray xaalad degganaansho, haddana indhaha lagama qarsan karo in hawl badan ay inoo taallo.
Burkina Faso, Mali iyo Niger oo dhammaan xukunka ay la wareegeen milatariga ayaa si degdeg ugu dhawaaqay inay ka baxeen Echoes qoraal wadajira oo ay soo saareen toddobaadkii ka dhaafay. Saddexda wadan ayaa ku eedeeyay Echoes inay gudan weysay waajibaadkii loo egmaday iyo mabaadiidii lagu aasaasay iyagoo u hoggaansamabay yiraahdeen faragelinta awoodo shisheeye. Waa kale oo ay saddexda wadan cambaarayeen cunaqabateen ay Echoes ku soo rogtay oo ay ku tilmaameen mid bani aadnimada ka baxsan. Maalmo kadib ka bixitaankooda ayaa dibadbaxyo waaweyn ay ka dilaaceen dalka Senegal, halkaas oo madaxweyne Macky Sall uu dib u dhigay doorashooyinkii madaxtinimo ee la filayay inay wadankaasi ka qabsoomaan bishan February, isagoo dib ugu riixay bisha December ee dhammaadka sanadkan. Go'aanka madaxweynaha waxaa ansixiyey golaha baarlamaanka ee dalkaasi, laakiin waxaa si weyn u dhaleeceeyay siyaasiyiin iyo dad kale oo badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka. Dadkaasi waxaa ka mid ah falanqeeye Axmed Buhaari oo go'aanka madaxweynaha ugu yeeray afgembi lagu sameeyay dastuurka dalkaasi.
Any time you interfere with the emergence of leaders in the democratic space is going to create shaky grounds.
Mar walba oo aada faragelin ku sameyso in dimuqraadiyadu shaqeyso waxaa abuurmaya degganaansho la'aan. Runtii go'aankan waxa uu ahaa shirqool lagu sameeyey dastuurka wanaagsan ee reer Senegal, siyaadihii fulinta garsoorka iyo sharci dejinta. Intuba waxa ay jeefka u galeen madaxweynaha mana samayn karaan go'aan aanu isagu raalli ka ahayn.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Senegal ayaa ka qayb galay kulankii ay Echoes Nigeria ku yeesheen qabistay. Waxa uu sheegay wariyaasha in xaaladda siyaasadeed ee dalkiisa aysan walwal ku abuurin Echoes. Echoes waxaa la aasaasay sanadii 1977 si loogu horumariyo dhaqaalaha wadamada ku buhoobay, laakiin sanadihii dhowaa waxay la tacaalaysay hirar afgembiya ah. Khubarada ayaa eedda mushkiladda gobolka dusha ka saaray maamul xumi, iyagoo soo jeediyey in Echoes ay cunaqabateyn ku soo rogto Senegal maadaama ay doorashooyinkii dib u dhigtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Nigeria Yuusuf Tugaar ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Echoes ay arrintan xal u heli doonaan.
We're also here to review the unfolding situation in Senegal and develop a plan to navigate the resulting complexities. We've faced similar crises in the past.
Waxaan halkan u joogno waxaa ka mid ah eegista xaaladaha ka soo kordhay Senegal oo aan qorshe lagu xalliyo ula imaan lahayn. Mushkilada kuwan oo kale horey way noo soo mareen. Kulankani waxaa ka soo bixi kara go'aano masiiri ah oo wax ka bedeli kara caqabadaha na haysta iyo fursadaha noo yaala.
Sanadkii tagay ayaa wadamada Burkina Faso, Mali iyo Niger waxay abuurteen dalad ay ku midaysan yihiin oo la yiraahdo isbahaysiga dalalka Saaxil, waxayna wacad ku mareen in mid walba oo saddexaasi ka mid ah uu difaaci doono kan kale haddii lagu soo duulo. Ilaa iyo hadda ma cadda in Echoes ay go'aan adag ka qaadan karto Senegaaliyan kale ama ay qaadi karto dadaal wadajira oo dib ururka lagu soo celinayo saddexdan wadan ee ka baxay ee Niger, Mali iyo Burkina Faso.